Leave, go away, go, 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 leave.
Mtu na mpenzi lakini zide kesho Mi mpenzi mtazamaji Mtu na kwetu ntakuwa fala Kama samaki akifa kwenye maji Acha nionekane sijiwezi Siri ya mtu ninaijua kata Ni mara ngapi nimeumizwa nikalia Ulize lijicho hawa watu hawa Hivi kweli ni watu wa Mungu hawa Mbona hawana huruma hawa Salama mtanitoa roho yangu Mi siwezi kuishi bila kupendwa Bora niende
Mombasa
Nikajaribu zaidi yangu mimi
Mombasa
Naomba mnipokee hey.
Mombasa
Abu Somadi nateseka mimi
Mombasa
Pate mtoto wa mtu nimpende Nimpende salamu zifike bongo Dhahabu chini ya mtende Na mini tulize ubongo Nachoka mimi nachoka Kulialia kama mtoto Basi nijipate nitulie Usha nitosha msoto Hawa watu hawa Hivi kweli ni watu wa Mungu hawa Mbona hawa na huruma hawa Dar es Salaam mtanitoa roho yangu Mi siwezi kuishi bila kupendwa Bora niende
Mombasa
Nikajaribu zaidi yangu mimi
Mombasa
Naomba mnipokee hey.
Mombasa
Abu Somadi nateseka mimi
Mombasa
Najimeka nateseka, nateseka mimi
It's Kaniba.